Kampuni entunzi ya mafuta ya Shell ngeri wa mune banywanyi baya ba Vivo Energy Uganda etongoza kasenda baguza atumidwa fuel the year future mwegendo okuyita okuddiza ba customer bayo abazza abaana ku masomero ebikozesebwa n'ensimbi enkalu. Mukasenda baguza ono kitegereke senti omuntu ananywa mafuta agaweze mitwalo 10 ku masundiro ga mafuta aga Shell gonna okwetola eggwanga lino wa kuyingira mu kazannyo mwana ayita okuwangula ebisale by'essomero ebiri eyo mu bukadde bubiri. Joanita Mukasa Mmenya akulira Vivo Energy asinzidde ku ssomero lya mafuta lya Shell Lugogo n'ategeeza nti kino kikoleddwa okwanguyizaako abazadde okuzza abaana ku masomero mu kaseera kano akakatubagiro k'ebyenfuna ke tulimu.
Buli anywa mafuta ga mitwalo 10 petro oba nanywa mitwalo 10 diesel asobola okufunirawo ka scratch card na scratching na awereza namba eyo kujalabyemu ku mukaga mukaga 88 era bwaba awinningiddewo ekirabo kijjamulagibwa awo era kimuwere ku station oba ayingira akalulu ako ku winninga school fees mu buli week wano oyingira mu dduuka n'ogulamu ebintu bya mitwalo ena osobola okufuna ekirabo ekyabuliwo nga airtime oba n'ofuna voucher n'oddayo mu dduuka n'ogula oba n'ofuna mafuta amalala oba oyingira ofuna scratch card n'oyingira mukazanyo ka week wangulira school fees.